ko angiwake misava xikwembu chi endlile tilo na misava ni swiharhi swo hambana hambana xi swivona ku leswi swi endlile swi kahle xi hleketa ku endla munhu ni mfananiso wa xona xi teka musava xi wumba xi endla munhu xi hefemulela moya wo ku hanya xi teka Adamu xi n'wi vekela kesimu le Eden vakati kesinye le Eden a kwini nambo wu cheletaku misinye hinkwayo a xi nyika Adamu tamu wo ku nyika wo ku hlayisa swiharhi ni ku swi nyika mavito a swona kwini misinye mimbirhi wo ku tiva swo ku saseka ni swo biha xikwembu xi n'wi laya ku Adamu u nga dyi sinye wo ku saseka wo ku tiva swo ku saseka ni swo ku biha ni siku lowu ta dya sinye loyi u ta fa no vutomi wu nga heliko xikwembu xi swi vonile ku a swi kahle ku Adamu a tshama a ri yexe xi hleketa ku n'wi endlela mpfuneti wa yena xi teka Adamu xi n'wi etlerisa vurhongo bya hombe xi teka lumbhamu ra Adamu a xi endla n'wasati xi teka sati xi n'wi nyika Adamu Adamu a mikela sati loyi a n'wi nyika vito Eva xikwembu xi endlile tirho loyi na masiku 5 na 1 siku ro 5 na 2 xikwembu xi wisa tirho ra xona xi hetile tilo.